This folks man from that place still coming at me. I lose the long side, knock that fast as Harry Records. Make that beat. Fanya na gufu, mwenye ya business. Fanya na gufu, mwenye ya blogger. Fanya na gufu, kila kazi wewe unafanya. Fanya na gufu. Shindera, tafuta chakula, sio rahisi. Nitafuta pesa, sio rahisi. Nifanyiza na pesa, sio rahisi sana. Ndugu yangu fanya na gufu, kila mara, kila sawa, kila mara, kila sawa. Kimbia kukimbia.
Aha. Why do you do this? My girlfriend, why do you do this?
Why
do you do this?
Why do you want me to be crying every day?
I don't know, I just see a photo down.